wanna run the world.
Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda wanawake. Wanawake, daya maisha wanawake. Wanawake, hakuna maisha bila wanawake.
New life, new life, new. Alimumba Adamu, akaona sawa. Mungu mtaalamu kuwaumba hawa, kawajaza mautamu, kawapa na pawa. Mungu mtaalamu kuwaumba hawa. Sire zingenoga vipi kama kungekosa sketch? Hata pesa tusinge tafuta, nambie nani angebeti? Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi, sikwachi lazima takugonga.
Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi, sikwachi lazima takugonga. Uguma ndokwa
la vida loka.
Uguma ndokwa
la vida loca.
Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda wanawake. Wanawake, daya maisha wanawake.
Zingekuwa hakuna, tungekuwa wapweke sana. Hata kuoga tunge uchuna, hela zisinge kwa namana. Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi, sikwachi lazima takugonga.
Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona napiga mwanamke walahi, sikwachi lazima takugonga.
Uguma ndokwa
la vida loca.
La vida loca.
La vida loca. Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda
Mix Killer.